Ingxenye 4. Le ngxenye ikhuluma ngoJosefa, uJobe, uMose nama-Israyeli. Bonke bakhuthazelela uvivinyo oluvela kudeveli. Abanye babo babhekana nokungabi nabulungisa, ukuboshwa, ukuba izigqila, ngisho nokufa imbala. Noma kunjalo, uJehova wabavikela ngezindlela ezihlukahlukene. Uma ungumzali, sizingane yakho iqonde indlela lezi zinceku zikaNkulunkulu ezaqhubeka ngayo zinokholo naphezu kobubi. UJehova wasebenzisa izinhlupho eziyishumi ukuze abonise ukuthi unamandla kunabo bonke onkulunkulu baseGibhithe. Qokomisa ukuthi uJehova wayebavikela kanjani abantu bakhe basendulo, nokuthi lokhu ukwenza kanjani namuhla. Izifundo ezibalulekile. UJosefa wamelana nokuziphatha okubi ngoba wayethanda uJehova. UJobe akazange avumele ukuhlupheka kumdedisele kude noJehova. Kungakhathaliseki ukuthi uMose wayekuphi, akazange akhohlwe ukuthi uyinceku kaNkulunkulu.